Mama Samia Sulu, Kina nawe, pole pole oe. Ah, Master J oe, Rombo Ju oe. Huseni Mwinyi oe, Zanzibari oe.
Jamani namuona, jamani namuona yule pale. Magufuli namuona, jamani yule pale namuona. Jamani namuona, jamani namuona Mama Samia yule pale, Mama Samia yule pale. Jamani namuona Kasimu Majaliwa yule pale. Yule pale namuona yule pale. Uchumi wa viwanda, ajira kwa vijana, ni mbora kwa wenetu, watoto wetu, taifa la kesho, sekta ya afya sana. Zahanati fly over tunaringa. Madege ya juu kwa juu, mamboni wa juu kwa juu. Treni zinapita mujini, madaraja mpaka baharini. Yo yo yo,
Magufuli oe, CCM oe, Kasimu Majaliwa oe, oe. Mama Samia Sulu oe, pole pole oe. Ah, Master J oe, Rombo Ju oe. Joakim Kimara oe. Chicha.
Acha kazi endele. Acha kazi yendele, acha kazi yendele. Magufuli oye, CCM oye, Tanzania oye. Magufuli oye, CCM oye, Tanzania oye.
Kazi tumeiona tukupongeza baba uendele. Magu 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 apewe kula zote we magu. Magu 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 apewe kula zote we magu. Magu 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 apewe kula zote we magu.